Premier und setzt es gekocht.
The Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Letinga na pita na lifenga mafimu meso yabo ene basulile
wewe yeah.
Ibale chitatinga na fike po be minine kusela po nombalelo balenji temfu
aiha
bala tota na mama
weye
bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she nombalelo balenji temfu
aiha
bala tota na mama weye bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she iban kumbwila patali
jiji
iban buena fya patali
yeah, yeah.
E ina wine baletila ande angalilo kutali iban kumbwila patali
aiha
iban buena fya patali
yeah,
yeah. E ina wine baletila ande angalilo kutali
e ina wine pano
Shabu inga taukwete dunguwa Uinga mbonelelo kutamona kwa tifyonse fyalife wino Kanshi quality gongo ayayaya Nifwe aba fyashiba tafishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe aba fyashiba tafishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iba kumbwila patali Buena fya patali
yeah, yeah.
E ina wine baletila ande angalilo kutali Uva nkumbwila patali Uva mbuena fya patali
yeah.
E ina wine baletila ande angalilo kutali
E ina wine pano
Entertainment.